yamde jeeɗiɗi pawi silmaji capantati ɗo e sattirde refi fulfulde yonti wakkati nantinde on kabaruji ɗi.
Aisha Sow.
Ko ɓuri tengtude e kabaruji men e subaka he Sénégal caggal nde Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye jalti kaso hankiɓe kucciti e jandiyankoɓe ɓe gam artude e joljole leydi ndi e nder konguɗi mabɓe ɓe jani e Amadou Ba kandida laamu ngu. Caggal ɗin konguɗi faade Amadou Ba jogiɓe juɓɓudi orgal makko e moɓodiral Benno Bokko Yakar mbaɗi cimtol gam jabtade. To Russi ɓiɓɓe leydi ndi nani e wote gila hanki e aljuma gam suptade hoorejo keso leydi ndi, kono eɗe wote so tawi Vladimir Poutine fooli kongam ardade leydi ndi duuɓi jeegom garoji. Koni woni mbadi kabaruji ɗi joni joni jaccinen. Tedduɓe heɗiɓe RFI fulfulde on calminama, bisimilla mon e jonde men kabaruji adini ɗo e leydi Sénégal caggal nde Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye jalti kaso hanki ɓe kucciti e jandiyankoɓe gam artude e joljole leydi ndi e nder konguɗi mabɓe ɓe jani Amadou Ba kandida laamu ngu mo PDS tuumi bunje ma mbiyan tottude jenaari bondi ñawoɓe suudu tambin doskal leydi ndi. Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye duttani ɗen tumanɗe Fadima si tawtorama nden jonde kettoɗen hen jantore makko.
E yesso jeyniyankoɓe ɓe, Ousmane Sonko holliti wonde so neɗɗo hani wullitade saabu gueɗe suudu saria leydi ndi conseil constitutionnel ko kanko Ousmane Sonko kono o waɗani ɗum.
Ɓurno wonde caɗele amen ko eɓɓore nde heɓa kandidajo e te ɗum dañama. Ko ɗum waɗi noon mbeɗe ero Sénégal naɓe foof yo gondu e teyri, saabu so tawi conseil constitutionnel ƴetti pelle tiɗiɗi walle tati e ɗeɗo balɗe yimɓe foof poɓɓi, ina mbiya conseil o waɗi golle mum. Yoɓe paam ina waɗi hen sahaji wonko somo to nder wadde jango. So tawi on conseil woodi ko haali e jencudu woteji ɗi, hotimɓeɓe duttu e feldeɓe, yen jaaru hen seese e haqqillantagal.
Nde Ousmane Sonko jofni ko Basirou Diomaye Faye kandida makko suuti kongi na haalano Amadou Ba wuruno to gollorde mabbe impoyi domaine e saha nde ɓe gondi toon.
Nde tinmi nde wonde hombo tuuma e gueɗe genaari bondi e kadi mawɗo mum rutti waɗi ɗum kandida, mbimi ma taw ko heɓe gandodiri. Mbiɗa andi tan so tawino ko min wonno Ousmane Sonko waɗata hay hunde, saabu yimɓe ne gandi ko ɗum woni golle muɗum, ko ɗum saabi yimɓe ɓeydi haton jinde gam heɓde hen ko laaɓi. Kono kala ko wawi hen wonde foof yeeso ma en gandoyi.
Ngal huccodiral e jeyniyankoɓe ɓe adi e orgal wote Basirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ɓe payi Jiguin Chor gam jokkude golle. Fadima Sy, Dakar, RFI.
Caggal ɗin konguɗiɗi Ousmane Sonko e Basirou Diomaye Faye cuuti faade Amadou Ba jogiɓe juɓɓude orgal makko e moɓodiral Benno Bokko Yakar mbaɗi cimtol gam jabtadeɓe. Ɓe nantini ɓe gala saha e toɓe tolni ɗo toppitade haalaluji ɗi godani ñiɓaki e o saha. Woni goƴa maɓɓe tan ko yewtidde ɓesgu Sénégal e hollude ɓen juɓɓudi maɓɓe, ko ɗum ɓeydi hen gollo cimtol e ɗum ɓe kesɗitini erango e jettor faade e yimɓe landa APR e moɓodiral Benno Bokko Yakar e dental mumen gam duusde Amadou Ba ha polgu ñande 24 lewru ndu. To Somali jaɓanten yimɓe jogiɓe kaɓorde naati hôtel Sil e saraji yamde 21 pawɗo silmaji 45 alkamisa jamma he ngon jango waɗi e yamde 13 te ko gomu sheba ɓen notiti wadde ngu. Yimɓe tato mayi e mum 27 woɗɓe gaña o hôtel ko nokkuri nde yimɓe laamu ngu e sarɗiyankoɓe gowi yaade e nde ɓatti legal Somali yahto galle lamorɗo e to cuuɗi e gollirɗi hoorejo jagorɗe o woni ɗo. Torisi en kalino e gardidi kabaruji men. Ɓiɓɓe leydi ɗi nani e wote gila hanki aljuma gam suptade hoorejo keso leydi ndi, kono ɗe wote so Vladimir Poutine fooli ko gam ardade leydi ndi e duuɓi jeegom aroji, saabu hay lundi yanke goto jogiɗo semme tawaka e wonnuɓe e ƴamugol lefol laamu leydi ndi. Kettoɗen hen jantore Fatoumata Sy Sawane.
Ɗi woteji hooroyako Russia waɗoji e nder balɗe tati fuɗɗori jiɓoldu e aljuma yeru pooɗodire waɗuɗe nokkeli goɗɗi e fiyanɗe iwruɗe Ukrainia. E ngal ñallal aranal, yimɓe jeetato nangama wonuɓe e bonnude aalaji wotirɗi. e biol mejaje leedidi debbo goto kadi nangama Moscow bawto de o sunni nokkure wotirde Vladimir Putin ardi do leedidi duubi nogay e nay pododiral laamugo e kandidaabe tato be ala cembe be lumdaaki kadi hawande den Ukrainea kanyum en jaggo wonugo sabu landugol fi lumdi yankangal e der Russia Lumdi ankojo goto laamu Vladimir Putin falano do tawede e jamobe laamu horeya ko Russia kandida ko Musala Luliana Navalnia o debbo Alexei Navalny dari do ngam jokkitaade cippiro modi makko no didiris nabe yaade wotana kandidaajo wondo wo harawona Vladimir Putin e wote o kay Vladimir Putin heddaade e laamu ha e hitande ujuno didi e chapande tati o waaway kadi jamude lefol horeya ko leydi o ardo ha e hitade ujuno didi e chapande tati e jeego kautim minta don duubi chapande jeetati enay ko dum o wayleri dosgal leedi di e hitade ujune didi e nogay
lana angadi ka watka balle fuddi ma jippinde ton uji ngure der bande Gaza ngam falade hege saha mo ganduda jewte bamti ngam hebde nanndiral dattingol hare hakkunde Israel e Hamas jogido kongol jagorgal cellal Hamas Ashraf al-Qudra nantini hande subaka law umaydi himbe chapande tata en jeegomo ene e mabbe rewbe e sukabe en jangu wangu e galle to multibe gonno to nuserat ko ina abbo e yimbe temedere e nogas e tati mai gila aljuma jam e der wertango leedindi kon uji France en jogi jabbarde dinde d'accord de mumen gonde e der Afrique e wallidibe mabbe ko wayno États-Unis ko dum winda e tungol gol horejo kon uji leedindi wadi e yeso chatal suudu sardiji tambi gal kisal gal jabbal ko so tawi be jidi wasde mantinade e gite taw e be jokki darne mabbe ko dum nantini o general horejo France Emmanuel Macron ene an ni ustudi ko nuko be mum e der Afrika ha heddi Djibouti e dum o toddi ma jagordo kiddo Jean-Marie Bokel ngam yewtide e gollidibe Afrique nabe e ko yowiti e mbadi hesiri tawgol ko non ko be France e der leede mabbe teddube hedim ko do tongulen kabruji di on jarnama e kettogol